Introducing for the first time of Vami Music.
Nayo, na inaitwanga bila nyinyi wase. So, karibia, songeni saide kushukuru wale tushikilia.
That's why nakumbuka kule mi lipotoka. Wale walonipenda, walononyesha njia, walonishikilia jo kushoto na kulia. Siwezi imagine life yangu bila kitabu na kalamu. Life yangu bila mic na ngoma tamu. Saina tuma salamu kwa wanao tufahamu. Jama, hey, sinyi ni wetu damu.
K-E-N-Y-A, kwa kina MBK, TZ mpaka Korea. Teki mafansu wa shani pokea, nika mindo speaker there. So mi bila nyizi, we'll always be me na nyim. Paka na wish neza wapeleka trip, so we can all have a sip. Eat pamoja na mami, daddy, my sister, my brothers. Motenga ma pasta, vegetarian ma rasta. Wapedi nayo bila nisidi kwa apa.
Tembea na kizuri kujiuza. Maheta wanaongea MBK nimewapuza. Siwezi wadharau toka mtoto mpaka juza. Mziki ni kipaji na nyinyi ndio mwakikuza. Kwa Vami sisi tumekita kambi. Nipo tofauti kati ya mimba na kitambi. Washajua kwamba wao hawabambi. Mziki umekufa changisheni rambirambi.
Flow nishafika junika MC ameniita. Mambila we ijim ainge kwa valid kilupita. Mafans na wapenda atakana sita sita. Reason ibit na imada maraka sita sita. Lirika lina glitter pikololo. Nadai kuimeka logo. Azinu wa Vami tukenda mbele. Manige watuone kisogo. I'm a hustler, maisha ni safari mdogo mdogo.
Wavami wasebaki, top kwenye it, yani wasekao. Top kwenye chat, yani gini, asakayo. W.I.G, baby ma, gima gagi. Ahero kakuling, kakabeti donga pari. Asero biashara, mani timo bia kwaki. Mafans dunu onge, bengeo dina onge. Mama dini onge, pinkai dina onge.
Bila nyinyi wase bila nyinyi singekuwa mimi.